Na mihi ki a tātou. A kia koutou anō, tēnei wahanga. Ko te whakaaro i rongo i a hau, i ki te koutou i ngā kōrero i tukuna ki a koutou. I pānui tia e koutou ngā kōrero rā. So I can assume that you've read the submission. So I'll take it as read. Ko te whakaaro kei rongo i ngā kōrero e puta ana ki konei. Kia whai te ngako o ngā kōrero, te pūtake o ngā kōrero e tukuna atu a hau kia rātau nei. I'll focus on the intent behind this proposal, not the proposal. Ka huri taku mahara ki te waru o Honongoi 2017 i huihui a Ngāti Tupare Toa i runga i te marae o Waitetoko. Mō te hainatanga o tō tātou whakataunga whānui o te treaty, ka tangi atu wharato i taua wā, ka puta ngā whatu manawa, ngā mammaitanga, ngā aroha, ki te rongo ki ngā kōrero e puta ana mai a Chris Finlayson, te minata i taua wā. Kia tātou nei. Ngā whakapāha kia mātou Ngāti Tūwhare Toa. On the 8th of July 2017, Ngāti Tūwhare Toa gathered at Waitetoko Marae for the signing of our comprehensive settlement claim. The emotions that ran within us burst forth when Chris Finlayson began with the first of the 43 acknowledgements and apologies to Ngāti Tūwhare Toa, highlighting the contribution of Ngāti Tūwhare Toa not only to this region, but to the nation on the backs of ngā hapū o Ngāti Tūwhare Toa. The work of the Tūwhare Toa Trust Board and other trusts and the contribution they have made over generation after generation. Ka tangi to hear the apology. 43 acknowledgements. I'll summarise with the 44th. Which was the last apology, where the Crown acknowledged their behaviour over successive generations and the impact of policy and legislation upon the people of Ngāti Tūwhare Toa, upon the hapū of Ngāti Tūwhare Toa, upon the whānau of Ngāti Tūwhare Toa, upon the iwi of Ngāti Tūwhare Toa, for the good of the nation. Ka tangi. 1,400 people were gathered there. Their tears fell to the ground to hear those acknowledgements and apologies. Within our settlement were implicit imperatives to show a true and genuine and sincere intent to change the behaviour and the way entities think when dealing with Ngāti Tūwhare Toa and the hapū that uphold our mana in every area of Ngāti Tūwhare Toa supported not only by Te Kotahitanga o Ngāti Tūwhare Toa, but by the Ngāti Tūwhare Toa Trust Board and our other entities. The ladies, very kindly, they do this for me and it makes me look like I've got something. I don't even know what's inside this, but it does make me look like I've got something. Every uri of Ngāti Tūwhare Toa has got something. Every hapu that represent their mana whenua in whatever place it be have got something. It's not this. They got something from the time. Ka eke mai a ngā toro irangi mai tai ki uta. Ka eke mai a tia mai tai ki uta. Toru tukau mā whā, ngā whakatupuranga e heke ana i runga i ta whenu. Oh yes, they've got something. 34 generations of unbroken occupations. The mana mutuhake, the mana whakahaere, the right to determine, the right to be a part of the decision making, the right to nurture and care for the environment in which they live in, not only in the physical, but in the spiritual, the emotional and cultural. The right to manaakitanga. I see these flash words on government departments, on labels, all ko te manaaki tenei, ko te kaitiaki tenei. Manaakitanga, implicit in that, is the right to be the host. The whare that was never ceded. So 43 apologies, summarised in 44. In the 44th. What is an apology? An apology establishes or allows for the re-establishment of dignity between the partners. One is apologising, one is receiving. Dignity can be established. An apology says in there that we will not behave this way again. We will make every attempt not to do this again. I've got no doubts that there are many initiatives that would have wonderful outcomes in the areas of employment, in the areas of showcasing this magnificent landscape. We don't doubt that. Hapu are looking at ways to contribute to that. This opposition is to the manner in which that is happening. No matter how good my idea, if I go to your whare and your property and put my plan on it and say it's for the good of the community, who would be screaming the loudest? Makororo is about the intent of the settlement. This settlement was not only for Te Kotahitanga o Ngāti Tūwhare Toa, because within the words Kotahitanga is unity. These words and why we stand is the unity of Ngāti Tūwhare Toa, ngā hapu, our boards, our trusts, each of them being kaitiaki of a different area of Ngāti Tūwhare Toa for the people of Ngāti Tūwhare Toa and the community at large. Tūwharetō has never been ungenerous. We have always looked at the betterment of the whole. This opposition is about the intent of our treaty. Te Kotahitanga says very clearly, don't apologise to us 44 times and acknowledge actions and activities that have diminished the ability of our hapū and Ngāti Tūwharetō to be active participants in their own rohe, to deny them their rangatiratanga, kaitiakitanga and manaakitanga, and then sign deals with us called agreements. And I refer to one in particular, Te Piringa, when we have to stand in front of a commission and justify ourselves. Kei konei ngā hapū. Deirdre, ngā mihi kia koe. In your kōrero, you gave the reasons for this process, and within it you said, we have not yet fully consulted with our treaty partner. Ko tō mātou hōhā, ko mātou nei ngā tangata o te kainga, te hunga mutunga I rungi ngā kōrero ki ngā tangata katoa. Why are we last if you haven't engaged? Why is this in a public forum before you come to the treaty partner? Ngā mihi ki a koutou, Ngāti Whāua, Ngāti Tahu Roger, e te rangatira, tēnei te mihi. We're on opposite ends of this kaupapa, but that does not mean there is not respect between us. Ko te hapū, e noho ana, kei te pūwaha o nuku hou, tai atu ki te rerenga o te wai, ki te hoka. If I put a stick in that water, and as it flowed down and went past te hoka, would that stick float back upstream? Koe rā taku kōrero ki a koe ho. The water flows downstream. And so too does the mana o Ngāti Tūwharetō. Ngāti Tūwharetō, give full respect. We look at how people value us, and that will define how we engage with them. It's simple. Not just te kotahitanga. Don't think we can be separated when we have a take that affects all of us. We are one whānau. Our hapū, one whānau. The trust board, 100 years of governance. Kei te mihi. TST, other trusts that are here, ngā konohi, ko te pai o Waimihia, ahakoa. We are here as te kapua whakapipi, te kōrero ngā tamamutu, te wā, ka whakapiripiri ngā kapua iti, kāre e tāia tāwhiri mātia ki te whakaneke. Many years ago when tamamutu looked at the sky and recognised when those little clouds come together, it's very hard for Tāwhiri Mātia to move that big cloud around. Anei te kapua whakapipi. So there will be many more learned people than me after this kōrero. And they will talk about RMA and they will talk about all sorts of other things because they are tohunga in those areas. My kōrero is the intent of our settlement. And don't give an apology if you don't mean it. And for God's sakes, don't give it 44 times. Koera, te ngako o taka kōrero kia koto. Nō reira, ka mutu aho. Kia koto ngā hapu, he nui tāroa, he nui te mihi. Ngā tūpuna i rongi a koutou, e noho ana i rongi i te whenua. Hei kai tiaki, hei rangatira, hei kai manaaki. Tēnei te mihi kia koutou kato. E mihi tēnei kia koutou, ngā puari nui o ngā titu whare tō e noho mai nei. E mihi nui kia koutou, kia koe Roger. Kia koutou hoki, Rowan. My learned friend George is here, and I know that his paper, his file, really has got something in it. But this is driven by something deep. An apology is an apology. E whaka ngā whainga kei roto I te whakatonga are real. Everyone. Ko ngā pau e toru, ko te piringa, ko te kōpū a kāna pa mapu. Ara ko te manu o ngā hapu, ko te rangatiratanga, ko te kaitiakitanga me te manaakitanga. Koe rā te ngako o tēnei kōru. Nō reira kia koto, tēnei te mihi, tēnei te aroha. I runga I ngā manaakitanga e heke mai, no te kaihanga me ngā kaitiaki e noho ana kei rungi ngā tini āhuatanga o te taia. Tēnā koutou. If you have pātai, kei konei our George Asher, our chair for te kotahitanga, is Wiari Rauhina. But we're not only here as kotahitanga. No. We're here as Ngāti Tūwharetu. Ngā mihi. Pātai mai. Mana he pātai I runga I a koutou, pātai mai. Part of the submission is that the applicants came, we arranged a meeting with the affected hapu. And our kōrero was that there's some way that the face of those hapu could be reflected in their mahi, whereby they could work together with the hapu. And the hapu were willing. So with that, we held it for a second meeting whereby that kōrero could happen. That second meeting didn't eventuate. So we assumed the first meeting was to come and get a tick from the hapu. That behaviour is not acceptable now. And this is a clear warning to anyone operating within the mana whenua of Ngāti Tū Whare Toa. The second meeting didn't happen. It didn't happen through our facilitation. It may have happened without us knowing. I don't know. But we didn't facilitate a second meeting. If a second meeting was facilitated, there were no outcomes. And I'm using this in the context where we are dealing with other entities who are genuinely engaging with hapu.